Beat Records Material. Yeah.
Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa. Najiamini kinoma, vita yoyote tushinda. Bingwa, 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 bingwa. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa.
Najiamini kinoma,
vita yoyote tushinda. Bingwa, 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 bingwa. Make a master na kwenye the movie, nazidi kuleta action. Toto wadogo na leta makuzi, wacheni ni wapakate. Kavile ball player na vyo move, wachanya vuzite kisike. Na move kiboss, nasike kire, na gita ni mshike mshike. Na bang bang, pande zao zote mina bang bang, paka nife. Wanazifata nyayo kwa bidi, ila sonesha gimiste. Mbele mbele yao, haina kumbwela, bado nipo kwenye mission. Napiga mavi to foreign, kapipiteni migration. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa. Najiamini kinoma, vita yoyote tushinda. Bingwa, 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 bingwa. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa.
Najiamini kinoma,
vita yoyote tushinda. Bingwa, 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 bingwa.
Bado na beta January December, mashuti mbali na haina kurema. Japo na hit ila bado na song, na move harder kakawa kibongo. Maladha tofauti kitana kikongo, siwezi kubugi cause no miza mdongo. Dela on top na haina kufall, dela on top na haina kufall. Na kuma now I did one before. Speedy faster so slow, mbele kwa mbele na ball, mbele kwa mbele na score. Na vibe iko high so low, nazi tiririsha more. Mbele kwa mbele na ball, mbele kwa mbele na score.
Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa. Najiamini kinoma, vita yoyote tushinda. Bingwa, 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 bingwa. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa.
Najiamini kinoma.